koɗo men hannde ko Abdoulaye Bachir Sow, on ko suka Najeriyanaajo disateeɗo e Alhaali Digital Marketing, amo Sinthi Tati Tech suudu gollirdu karalle kese. Abdoulaye Bachir, mi yettima.
Terno, jarama, yettama.
Lamdal an aranal, holno Alhaali Internet fewndori e nder Najeriya tippude e ko annduɗa e nder golle ma?
Mi yetti be jamol maɗa. Bano mbiɗa, ha Afrika ɗo min woodi caɗeele ɗuɗɗe ko laarani hala technology, takanasma hala internet. Bano mbiɗa, ngam aranol to a fuɗɗi a laran jawal internet majum, speed majum. Ha Afrika ɗo jonta a tawan megabyte 14 ha nder maƴƴaale, ɗum pargal majum, ɗum jawal man woni. To a fondan ɗum be lesɗe bana Europe, yetta bana Europe kamɓe megabyte 159 ha nder maƴƴaale. Nden ha Afrika ɗo bo 14. Ko Asia ɗo to a laran kamɓe ɓe yahini 139. En non to a fondan a lara ceede nawugo ceede majum bo waɗi comparing man a tawan haɗo man ɗo laawi, ngam ɗum yawata. Nden ngam ha Nigeria ɗo, ha Nigeria ngam min mari options dama, min ɗo mari bana woodi je internet waddata, woodi je independent network bana fibaji ɗo, woodi irin Starlink je Elon Musk waddi balɗe ɗo. To ɗo hoytini hunde man, to ni ha wawan a vurtina ceede maɗa a heɓan internet man jawɗum. Amma nana ko moye on wawata kutunugo banni man. So to a laran bana ɓe ɓorna fu soodoɓe data majum 1 gigabyte ha nder gure ɗo, 1 gigabyte ha Nigeria jonta ɗo ni ɗum nera 339. To a fondan ɗum ɓe lesɗe goɗɗe bana Kamaru ko Chad ko Niger, a tawan gigabyte gotel majum hewti sefa 500 ɗo to a canji ha nera ujunere be hunde. Amma to ni en laran ɗum be gite goɗɗe, woodi jahargal yeeso. Ngam to a laran duuɓi 10 saliɗi ko 15, a laran jawal man adaptation majum ummi daga 9.6% yahugo 33%. To ayi ɗo holli yahugo yeeso, ɗo wuri jahargal yeeso. Tanni effect majum ɗo ɗuuɗi, wato saɗele man ɗo ɗuuɗi, especially bana minon waɗoɓe entrepreneurs en, waɗoɓe startups en.
Ngam kono noon nafoore nden ko si internet on weɓani jama on fo.
Min hoore amma woodi experience mi heɓi dow majum, ngam woodi project feere men min waɗa dow ko laarini haala agriculture, haala ko laarini durugol e demal. Min heɓata min finditinana huwoɓe remoɓe e durooɓe dow laabi zamanu ɗi ɓe hutinirta be ko laarini ande kese, bana irin artificial insemination, irin kujeji de ko laarini ande jamanu. Nden caɗele min heɓi aranol ɗi ɓurna target audience amin, yimɓe ɓe en mari haaje min waɗa richin maɓɓe ɗo, ɓe wala access internet, ɓe wala internet, ɓe wala internet ha maɓɓe. Warti ɓe hutina fam seɗɗande maɓɓe mari telefone ji je ɗi wala internet majum. And then bano mbiɗa internet majum warti bana iyam ngendam jonta, hedi a nastiri fu daga ko laarini haala mu'amalati duniya mon fo warti dow internet majum. Filu doggutirgo filuji, ko laarini haala ande zamanu ko andi fu.
E nder yewtere makko ka jonde ONU e Septembre ƴaɓɓiɗo, hoorejo Senegal o Bassirou Diomaye Faye inni internet no haani wonde, ma ɗum taweede e haanereeji neɗɗanke. Aɗa tawtimo e ɗum?
Mi yerdi be maako, mi yerdi be boliɗe maako 100% haani internet warta ɗum farilla on, haani arduɓe leddi tabbitina internet hewti ko toye, ngam no ɗum wallira ɗe kamɓe ma no ɓe doggitira zamanuru maɓɓe. Ngam to a laran jonta data warti kam on diamond gold, wato kangeri jonta. Data ɗum bo no heɓirta ɗum, no ayinirta ɗum, no hutinirta be majum pat dole sai wona woodi internet majum. So to internet majum hewtai ha luttuɓe bo hutinirgo be majum ɗum saɗɗum. Mi hokkete seɗɗa bana Nigeria ɗo, balɗe saliɗe ɗo ɓe waɗi initiating dow haala cashless policy, himɓe usta hutinirgo ceede ha juuɗe maɓɓe. Ɓe fuɗɗi project mai saldori waɗugo. Ngam ko waɗi? Ngam yimɓe ɗuɗɓe wala ko account ji ha banki. To haɓe vi ceede ko ɗume warta sai transfer, sai yerɓa, wala ceede ha juuɗe, wala ha ɗum wara. So ɗum nde ɓe waɗi implementing policy man, leddi man heɓi seɗi caɗeele maji, economy leddi man doɗɗi. Ngam ko waɗi? Ngam ɓe torri talakaina, himɓe wala no kutinira, warti ɓe jaɓata ceede. And then ceede man bo ɓurna fu waɗoɓe final consumers man wala account ji ha banki man, wala internet man nder kauyeji, nder laddeji ɗo.
Holko marɗa ko wi'a ardiɓe leyɗe men Afrique e ƴettugol eɓɓoje ko fewti internet?
to haragare mido ewn ardibe lesde Africa be nota noddangu president Senegal be tabbitina internet do sankiti ko hatoy kala bi leddi fu do mari access majum do mari lawol majum ngam jahargal yeso lesdi e bibbe mari bano men andi duniyaru ndu hotaki ko dum sede internet en non kambe bo hala digital economy to be yidi be wara achieve digital economy dole seto be wadi internet nasti ko hatoy
Abdullahi Bashir so mi yettima
assalamu alaikum.